Corona toki wangu amepcha shuleme ayangu lushene mwambo
namtoki wangu amepcha shuleme ayangu lushene mwambo
Corona toki wangu amepcha shuleme ayangu lushene mwambo
namtoki wangu amepcha shuleme ayangu lushene mwambo
Ladies and gentlemen, introducing a Zulu Zoo. Thank you.
Let's go dancing.
Sing a song, forget about your sorrows. People, let's go dancing.
Chasho, Angelina, the web.
Hello.
it a million times.